Next Level Entertainment. Zambi Music Blog.co. Kuchita, wande wanefia kuchita, wandanga nefia kuchita, nomba fule fukuomba. Ngafishu lulila, shuta ya kubomba nilelo, imilimo, kabiyo kabombe. Ngafishu lulila, shuta ya kubomba nilelo, elo nchili no mweo, kantale nka mubombe lelesa. That's why from kutenka la imba na pawa wote ni kwela pamulu patawa no kushimi kila mpaka kawa no kuchimfyo mulwa ni mpaka awa. From the day of my creation you are ever in my situation, you my inspiration tamusha ponika. Ngafishu lulila shita ya kubomba nilelo, imilimo kabiyo kabombe. Ngafishu lulila shita ya kubomba nilelo, elo nchili no mweo, kantale nka mubombe lelesa.
Professional.
It's never too late till a kenim bombe. Nanguni wash a kenim bombe. Nana can if you mucha kwali wensha got the time in your Bible. From to denga la shimikila. Nay to la kulimwe katula. La inenzi wenu nesa katula. Nalishiva nali luba. Nalechito wuchanda mulusuba. Winjaja pali appearance. We are one who impa distance.
Yafika time utata. Nale tula feta ifi chapwa. Kamu bombele ni nkula tata. Tulumanya Yesu aleluya kuna baba. French tila fikulu kumpela manone wadyu mungulu. Chinsh chingalesha ino wandinda mulumba lampa pusha. Na mulomba mwana mpashitapo na mulomba mani ampela mano. Lesa kabumba mukulu mwabwadi midingo kuba pabufumu.
Kantale nkamu bombele lesa.
Kantale nkamu bombele lesa.